based on true story. Kasangwa Kanjoloma on this.
It is a record production.
After grade 12 exam, twamanize kadu chili mukampasi, swe kadu tanaguzwa. Dakazoli paku yanda ome classmate, tija kandi soela chindi wakazumina lineti, wakazumina kundipa moyo, amubili wakweta kwena kandika kakambo memali sikwe. Wakati mulu yando chiyandika kushoma na awa twakomena swebo tatu chilivana. Kadu chana mwai kawa head wakazosi, kawa katindalumba muguzu wabuno twasika. Kawa chamba ola misozi ya kasoloka, ponya chalo chindi chakumwai kachaka zosi. Kodwa kazoi maponya dia tonsetwa nyamu kapunda kavete mebo alia lineti wazosika kuzomu langa kumenso mebo ndakazosika mbunda kazomu jata kukwanza ponya twenda wa head waka tulanga vuyoswe kututamba kujana musimbi mvotu kumanya namba kutikota kwe vibe kwa mana ula penga tusike pako nekela mukambule twakala wakate tindi kwa mbide chomwevo chachala kutina ula ndiyanda kunganda kundichilila pinde nzondo zebile mebo ndakamu chilila ndakamu jana kumanzi mwevo kunchikala ushindivona wande soto kela mekundi mionta ndaka fide nzala pesi mebo ndaka zokuta, takwe wakandizi na vao mweme wakwavo, ndakaruisha mane mevo ndari jana munguvo, walicha kujata na makisi munguvo, cholwe chipati kwa takasa puka nguvo kumazilo na mba, twakaenda kupumula achamba changu mevo gelo pakalala twakazone nena swevo mane masikati, kuzombwa majwabuzi ya kuli muntu omu mati, kusola kumubuse gelo kujana ni wafa.
We like Kasango Kanjoloma Music. It's Nishke on the deck.